La tshwane la ditshukudu ga le ke le ja mafuisara setlhe le jela mongwe fela wa ga maloka yo mongwe fela wa gara molekwana mmaago o tla tima dikwele tsa pitse tsa go bolawa lona ba ja ditlhogo bo sethebe ga le ne tlhwale dibakela gope le tsaletse mosimana wa moroba thoba diretlo marapo a thata o a re a tauwa re taunyana tshukudu go ene masholobotlwana
ba re nkwatilo di a dikgaga ke lome nka loma lekabe le mpoifa ga le ka kelankapara letlalo ba re thutwa gola fela go naka muso o ka moisa dithutwana di kawa thutwa tsa gago di ka bopa matsotlhe ba re se re re phakwa sa matšha ke beolo ba re ke baka go le gonnye ke boaka jehofa ke go boki
ba re ngwana ga le kgaupa le utlwetse moragong le tlile la ka la utlwa masigo a sele le bogo le madimo ga tsa kgetsing le tšhaphagetswe ke madi a ditoto madi a boba ba ba kganetse nna ba kganetse go tlhabakelwa dinkwe dinkwe tse o ntsweleng tsweleng mosadi ga a le sebuo sethata le moagele ko serokameleng a tla bua o ka melekgotla